Rasta. We are smoke it anywhere, you hear me now? You see, we are trying to legalize in a global status. Come here, world citizen, so me are smoke the world or. So me are make sure. What can you do? You tell them what go on.
Lie, mama. Marijuana, go roll, go gold, go dazzles, go young in your. Lie, mama. Marijuana, go love, go smoke, my rush is a umbido. Shanganyanya. Baka jakoe, kabita, go see for go radio. Lie, mama. Marijuana, go love, go smoke.
Na kukop, na kusot, na kufold, na kuroll, na kusmoke, na nichok. Bado na kutop, high school kiwa broke, na kubrox, kuza drought, na kudrop. When he plant, when he crop, why stop? Na kupass, na kureceive, na kusieve, na kusieve, mtoe seeds. Na your seeds ni my six, neza mix, siwe bees. Liku sprinkle ya moli, ukacheza kama wewo kanipati ya mori. Nikiwa na rende, unatuliza ngangori. Mungu wa kulinde, usishikwe kwa yolori. Una light mood time, tuna feel boring. With the right cook, ndani ya chai ama coffee. Na kukula ocha, manai. Nikishikwa na wewe manze kopa, na smile. Swezi kukupata shop, nikidai. Na mse ukuleta ye hupote za time.
Alai mama. Marijuana go roll, go gold, go dazzles, go nyonginyo. Lie mama. Marijuana go love, go smoke, my rush is a umbido. Shanganyanya. Baka jakoe, kabita, go sifu, go radio. Lie mama. Marijuana go love, go smoke, my rush is a umbido.
Una my nickname, leocha nkwite mamu. Spendi system, kwanza vile nakufanya. Ukona sistren, ya witwa Mariamu. Snaga dishken, juspendi kuhanya. Lako fans ilibidi nimekupanda. Jota number paid nikipige patikani kwa sasa. Nafa meds every time na kurambo. Mepitia many hands ndo tuwe kwe kwa siasa. Niki smoke me behave, misi crackhead. PDA adi kwa bukla na iwake. Small neck, big ass, wesi mchache. Ikifika point unazimisha adi wazae. Wanashindwa niliku find aje. Ni aroma bro yangu wakiku smoke daily. Matumizi yako hata ustaje. Hakuna haja ya kublow your own trumpet. Nkiwa na wesi zikuwa Kotla King. Na nijuu yako miupati ya karau something. Wameshindwa niliku find aje. Ni aroma bro yangu wakiku smoke daily. Yo.
Lie mama. Marijuana gurula gugula gundazus kwa nyonginyo. Lie mama. Marijuana gulubu na kusmoke. Marashi za umbido. Shanganyanya. Baka jakoe kabita kusifu kwa radio. Lie mama. Marijuana gulubu na kusmoke. Marashi za umbido.
Shash leader, need me a doctor. Stress reliever, pass me the vida loca. Eva, you hear that Ivana. Pale kando drink ni asparlina. Beastwood, well nsifu YouTube. Zilengo mabitu, mtabungo mavitu. Hadim baby, no she come second. Sabu marijuana, ndiyo fragrance. Munga, mujwanga kusafisha. Utamwangunga, nikukiwakisha. Kuna mapedi chungo utatowanishwa. Velo utamwa tuk-tuk, nikurushwa rushwa. Sare waganist, vela tundo catalyst. Ha, ha, zile za kihabalist. For 20, hiyo masatu ndo best. Nikufuva marima embakasi west. Tangu niwe mono, zile kladi big big. Hata ya nono, sifri giji. Check his CV yet. I'm the push pen Bill Gates. Nazizo zanika, it's my birthday day. Killa checkpoint sundwa ho. Police them a search you, they miss you. Birthday day, killa checkpoint sundwa ho.
Lie mama, marijuana gurula gugula gundazus kwa nyonginyo. Lie mama, marijuana gulubu na kusmoke. Marashi za umbido. Shanganyanya. Baka jakoe kabita kusifu kwa radio. Lie mama, marijuana gulubu na kusmoke. Marashi za umbido.